umukuru w'u Rwanda Paul Kagame kuri wa kabiri yasabye abanyarwanda kuryama bagasinzira abizeza ko igihugu gitekanye kandi ko giteguye guhangana n'uwari we wese wahirahira ashaka kukivutsa umudendezo. Perezida Kagame yabivuze ubwo yatangizaga inama y'igihugu y'umushyikirano ku nshuro ya 19. Ni inkuru tubaza Eric Bagirubusa I Kigali.
Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yizeje ibyo mu muhango w'inama y'igihugu y'umushyikirano ya 19 yatangije ku mugaragaro kuri uyu wa kabiri. Perezida Kagame yavuze ko abavuga ko bahungabanya umutekano w'u Rwanda ubwabyo bidashoboka. Yavuze ko hageze uhirahira akabitekereza bitamugwa amahoro.
I've even said it publicly. When it comes to defending this country that has suffered for so long and nobody came to them.
Mbivuge noneho no mu ruhame iyo bigeze kukurinda iki gihugu cyababaye igihe kirekire nta ugitabara nta ruhushya nkeneye rw'uwo ari we wese rwo gukora ibyo tugomba gukora mu kwirinda. Nabivuze ku manywa y'ihangu, nabibwiraga abafite aho bahuriye n'iki kibazo kandi niko bigiye kuzagenda. Mugende iwanyu musinzire, ntimugire icyo mukora, nta na kimwe kizambuka imipaka y'iki gihugu gito cyacu.
Aya magambo Perezida Kagame ayatangaje nyuma y'iminsi mike Perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yumvikaniye Kinshasa abwira urubyiruko rw'u Rwanda ko yiteguye gukora icyarufasha cyose ngo rubohoke. Mu mpera z'umwaka ushize wa 2023 kandi nibwo humvikanye amagambo akomeye ya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ku Rwanda. Ubwo yari mu bikorwa byo kwiyamamariza gutegeka Kongo muri manda ya kabiri, yavuze ko igisirikare cye gikomeye ku buryo gishobora kurasa Kigali bidasabye ko kigera ku butaka bw'u Rwanda. Asa n'ugaragaza ko adatewe ubwoba n'amagambo yabo bakuru b'ibihugu by'ibituranyi. Perezida Kagame yavuze ko adashobora gukangwa n'igihagararo cy'umuntu. Kuri iyi nshuro Perezida Kagame akavuga ko yari yaririnze gusubirikanya na bagenzi be mu magambo y'isi bitutsi bamaze iminsi bamutuka. Gusa ntiyabuze kuvuga ko uko iminsi izagenda ishira batazabura kubona ko bibeshye bikomeye.
Tuzarwana nk'abatagira icyo batakaza kandi ikiguzi cyabyo hari abazacyishyura kurusha twebwe. Mwarabibonye, sinigeze nsubiza biriya bitutsi bituruka mu majyepfo, ibindi mu burengerazuba, biriya ntibyica, rero sinshobora. Abo si twe, ariko hari ikintu baziga kubw'ibihe. Bazamenya ko bakoze ikosa riremereye bidasubirwaho. Ikosa riremereye.
They learned something that they made a big mistake. Absolutely. A big mistake.
Muri iyi nama y'igihugu y'umushyikirano umukuru w'u Rwanda yanagarutse ku birego igihugu abereye ku isonga gikunze gushinjwa byo gutera inkunga abarwanyi bo mu mutwe wa M23 barizwa mu burasirazuba bwa Kongo. Bwana Kagame yavuze ko abashinja u Rwanda gutera umutwe wa M23 birengagiza ko Kongo icumbikiye umutwe wa FDLR yemeza ko uhungabanya umutekano w'u Rwanda yahakanye bidasubirwaho gutera inkunga yariyo yose abarwanyi b'uwo mutwe.
Mugerageze mukore ubushakashatsi, mukore ubutasi u Rwanda mu buryo ubwo ari bwo bwose. Si rwo rwateje ibibera mu burasirazuba bwa Kongo. Njyewe ndabaha ibihamya, mugende muperereze mungaragarize ko mbeshya. Nta na kimwe u Rwanda rwigeze rugira uruhare mu gutangiza imirwano ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko kubw'ibihe hashyizwe ingufu mu kwigira intambara yacu kandi twe twayitangije.
Perezida Kagame yanagarutse ku magambo avuga ko abiba urwango mu karere. Perezida Kagame mu mvugo y'icamarenga idatomora neza ngo yere uwo ari we wese yavugaga, ntiyavuze mu buryo butomoye abamaze iminsi bakwiza izo mvugo. Yashimangiye ko imbwirwa ruhame zigamije gukwiza urwango mu karere ntacyo zikemura.
Sometimes birimo ubusa, haba harimo umwuka iroye balloon. A balloon, you need a needle. Yes, ibyari birimo ukareberwaho bigiye.
kubireba igihugu cya Congo nk'umwihariko Perezida Kagame aragaragaza ko izo mvugo z'iburwango zigamije gusa kongera umubare w'abahunga ibihugu aho gukemura ikibazo. Yibukije ku Rwanda rucumbikiye impunzi z'abanyekongo zisaga 100,000 zirimo abahamaze imyaka isaga 20. Naho ku mirwano imaze iminsi ibera mu burasirazuba bwa Congo, Bwana Kagame yavuze ko imaze gutera abarenga 15,000 guhungira mu Rwanda. Iyi nama y'igihugu y'umushyikirano ku nshuro ya 19 izarangira kuri uyu wa gatatu. Irakurikiranwa n'abanyarwanda bari imbere mu gihugu ndetse n'abari mu mahanga tutanibagiwe n'inshuti z'u Rwanda. Leta igatangaza ko imyanzuro y'inama ya 18 yashyizwe mu bikorwa ku gipimo cya 91% ku ngingo hafi ya zose zari zemeranijweho. Mu bitaragezweho hakavugwa ibikorwa byasabaga inyigo zirambuye ariko ko nabyo bigeze kure. Ijwi rya Amerika i Kigali.
Tukivuga kuri iyi nkuru y'umushyikirano, mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yavuganye na Bwana Joseph Sebarenzi, impuguke mu bya politiki wigeze no kuyobora Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda. Yabanje kumubaza uko abona hiriya nama nuko yakiriye ijambo rya Perezida Kagame riyitangiza.
Inama nka ziriya ni nziza, ariko ziba nziza nanone iyo koko abantu bisanzuye bakavuga ibibazo bihari, bagatangaho ibitekerezo uburyo byakemurwa, bitabaye gusa ko nka Perezida avuga nk'umuntu uzi byose, bityo abantu bakaba banatinya kugira icyo bavuga kinyuranije n'ibyo atekereza. Ariko urebye mu byo namvise, harimo cya kibazo cy'uko abanyamahanga bashaka kubwira u Rwanda icyo rugomba gukora. Avuga ko ibyo u Rwanda rutabyemera, nta n'igihugu cyabyemera, ariko ngira ngo isi dutuyeho ni isi y'amagirirane, ni isi abantu bareba ibyo abandi bakora bakababwira bati aho ngaho ni byiza, aho ngaho ntabwo ari byiza. Ntabwo wabaho utanatekereza ngo wite ku byo ibihugu by'inshuti, ibihugu biguha imfashanyo, ibihugu muturanye bikubwira ko hari ibintu bitameze neza. Ikindi nabonyemo ni uko biriya by'umubano utameze neza hagati y'u Rwanda n'u Burundi, umubano utameze neza hagati y'u Rwanda na Congo, bisa naho avuga ko abasore biteguye kwibaza rutese aho tujya ni hehe. Igihugu nk'u Rwanda gitoya nyine aho Kagame yabivugaga, ni igihugu gito, ni igihugu gikeneye ibihugu by'abaturanyi, ni igihugu cyagombye gushyira imbere kubana neza n'abaturanyi kuruta kuvuga ngo warwana n'abaturanyi.
Nyamara icyuka kiri mu karere n'icyuka cy'ubushyamirane, Perezida Tshisekedi yavuze ko yahagarara muri Congo akarasa u Rwanda. Perezida Ndayishimiye avuga ko urubyiruko rw'u Rwanda rukwiriye kwibohora. Abo bombi bavuga ku mugaragaro ko bahanganye na Perezida Kagame. Nawe uyu munsi ati abana bacu bariteguye kandi tuzarwana nk'abantu badafite icyo batakaza. Bwana Sebarenzi, ahazaza hakarere k'ibiyaga bigari hifashe hate, abaturage bako barakizwa n'iki?
Umva, ahazaza ntabwo hameze neza kubera ko iriya nzira mbona bari abayobozi bashaka kujyanamo akarere ni inzira twanyuzemo mu myaka za 90, kari akarere kabaye nabi cyane, ibyongero byabari akaga. Ariko navuga ngo kubirebana n'u Rwanda, iki ni abayobozi b'u Rwanda bakwiye kwitaho kurusha ibindi, kuko navuga mu kanya ni ikintu cyatuma u Rwanda rubana neza n'abaturanyi. Kuko nka biriya abaturanyi nyine bavuga nk'ibyo Perezida Tshisekedi avuga, ntabwo ari umukino, biriya bishobora gukorwa, yabikora koko niba bivuga no kuba kwashobora no kubikora. Congo ni igihugu gikize, gifite ibihugu bikomeye bishobora kugifasha, kikaba cyagura za drone zikomeye, indege z'intambara zikomeye, ku buryo nubwo igisirikare cya Congo kidakomeye ku buryo intambara zo ku butaka bazirwana, ariko Congo ifite imitungo ikomeye ku buryo yagura ibyo bikoresho bikomeye koko, ikaba inashobora no kuba yarasa u Rwanda idakandagiye ku butaka bw'u Rwanda. Urumva, ibyo ni ibintu rero u Rwanda tutashobora gukinisha, ni ibintu u Rwanda rukwiriye kureba uburyo bitabaho. Uburyo bitabaho nta bundi uretse kushaka icyatuma Congo n'u Rwanda bibana neza.
Ariko Perezida Kagame yavuze ko nubwo u Rwanda ari ruto, yarugereranije n'agashinge kanzi y'inyagatoro rw'ugara runini rugahokwa. Yongera kuvuga ko hari ibihugu bikomeye bishaka guha u Rwanda amabwiriza bidashyira mu gaciro. Ubona ku mpande zose ibyo bihugu byaba byamwumvise?
Ibyo bihugu byamwumvise, kuko burya amagambo nk'ariya avugwa n'umukuru w'igihugu. Ibihugu bya kure abwira, ndetse n'ibihugu by'abaturanyi bose rero ijambo bararikurikirana, aho ryavuzwe mu Kinyarwanda bakarishyira mu ndimi zabo ku buryo bamenye neza icyo yavuze. kuburyo rero ayo magambo rero nkayo ngayo nyine Perezida Kagame akoresha avuga ngo ni nka cya balloon ushobora guteramo agashinge kikavamo umwuka, ni amagambo yagashoza ntambara, ntabwo ari amagambo meza ku Rwanda, si n'amagambo meza ku gihugu icyo ari cyo cyose, kuko ibihe tugezemo ni ibihe byo kubana mu mahoro, ntabwo ari ibihe byo kurwana intambara, ntabwo ikwiye gukinishwa. Kujya kurwana ni ibintu igihugu kijyamo ari uko ibindi byose byananiranye.
Ariko se Bwana Sebarenzi yabigenza ate, kuko asobanura ko u Rwanda rushorwaho ibibazo n'ibyo bihugu, ko ari byo nyirabayazana w'ikibazo, ko u Rwanda ahubwo rurimo ruharenganira rugomba kwirwanaho?
Ariko se umuntu yanakwibaza ati ejo bundi u Rwanda rwagiranaga ibibazo na Tanzania buri mu gihe cya Kikwete, u Rwanda rwagiranye ikibazo na Uganda n'ubu bafitanye ikibazo, u Rwanda rufitanye ikibazo na Congo, rufitanye ikibazo n'u Burundi, ese ubwo umuntu ufite amakosa ni u Rwanda cyangwa n'ibyo bihugu? Ibyo ngibyo ngira ngo umunyarwanda wese akwiye kwibaza icyo kibazo. Tekereza ko kubona u Rwanda rukikijwe n'ibihugu bine, u Rwanda rukaba rugirana ibibazo n'ibyo bihugu bine, bisaba umuntu wese utekereza kwibaza ngo ariko se nyirabayazana ninde? Bigiye bigasaba ngo nanone ngarutse ku cyo navugaga, u Rwanda ni igihugu gito gifite abaturage benshi cyane, kimaze kugira abanzi benshi cyane, ni ukuvuga ko muri uriya mwiherero barimo bagombye kuganira icyo kibazo bakareba inzira y'amahoro ishoboka yose. Ese ubwo ubundi umuntu ntiyanakwibaza ngo ese niba u Rwanda rubanye nabi n'ibyo bihugu byose, umunsi ibyo bihugu byaviriyeho byaviriye indibwe ku Rwanda, u Rwanda rwabishobora gute? Ntabwo u Rwanda rufite ubushobozi bwo guhangana n'ibihugu byose. Ngira ngo Perezida Kagame akwiriye gushyira imbaraga nyinshi cyane kubana neza n'ibyo bihugu. Ibyo ni byo bifasha Abanyarwanda, naho kubwira Abanyarwanda ngo nibitegure kurwana ntabwo ari inzira ifite akamaro na gatoya.
Bwana Joseph Sebarenzi, reka tugushimire cyane umwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe.